siti ya gari. Mapenzi haya na mwenyewe, wewe ukishuka bandari, mweza kwa napata kawe. Squeezy mapenzi ya tari, yatakuja ya kuwe. Kama hauna salahi, wala usijisumbue wewe. Aya, mana unajikuta unayempenda na haki anapendana nae, na uyo waki anawaki anaendana nae. Te unakuta mapenzi ya nitoka nikae, yani mawele ni uramamae. Wani kuwachana shingapi, wachana peigani. Wani kuwachana shingapi, wachana peigani. Wani kuwachana shingapi wewe, kuwachwa peigani. Wani kuwachana shingapi wewe, kuwachwa peigani. Ujinga wa mapenzi kuna galamia alafu anakula mande. Yani unamwaga vichenji, unajisumbua alafu wala upendwi. Unajikuta unajisumbua wewe, yani unongua najua wewe. Mkigombana kidogo, meseji kibao kwa exi wake. Mala kutete una kichogo, kumbili so shida zake. Yani kitanda ni kama gogo, yani weki juso so type yake. Wani kuwachana shingapi, wachana peigani. Wani kuwachana shingapi, wachana peigani. Wani kuwachana shingapi wewe, kuwachwa peigani. Wani kuwachana shingapi wewe. I'm London boy, it's D-West, Jimmy, I wear beat at the bows. Sell me your money, blind at the man the bow. But the will of Mars, sell it, yo. I wear manager boy. Sell me your bossy Mars. What pay when I'm going to Zola. Bossy Msuba, I wear manager the Z, the Z, the Z. Mizuna Kacha, killer. Wani kuwachana shingapi.